kama kweli unitaki tena, kweli unipendi tena,
bora nife.
Nimisi sana, utapona namba yangu. Roho itakuma sana, ukikumbuka tabasamu langu. Utatamani hata meseji nikutumie, ila itashindikana. Usumbufu wangu kwako ujirudie, ila itashindikana. Kama kweli unitaki tena, kweli unipendi tena,
bora nife, nife.
Kama kweli unitaki tena, kweli unipendi tena,
bora nife.
Kona mwingine nimeshindwa, na kuachia usia kabla ajeneza. Hata nikifika kwa Mungu nitamwambia kuwa nakupenda sana wewe. Dhambi zako nizibebe, kwenye peponi wewe. Najua utanimisi sana, utapona namba yangu. Roho itakuuma sana, kumbuka tabasamu langu. Utatamani hata meseji nikutumie, ila itashindikana, baby. Usumbufu wangu kwako ujirudie, ila itashindikana, baby. Kama kweli unitaki tena,
taki tena mama,
kweli unipendi tena,
bora nife.